ọjọ́ ngwa ngwa na ajụta azị ife ụta ebe okwu mgbabelu isi wee bụlụ ngị bụ oji ọsọ achọ ife ụwa welukene nwayọ ka amala ebe dị n'akpa ekechiri ọnụ
na nne m amụ amụwa ngwụlọ tụfu emu n'ime ịkpa ndele na nna m amụ amụwa ngwụlọ tụfu emu n'ime ịkpa ndele nwoke m afọ anya ndele nwaanyị m afọ anya ndele odogwu n'ali enu odogwu n'ali enu biko bada mụ ndele ebe nnọ n'ite na-eche ji m ndele odogwu n'ali enu ndele
ajọ okwu bịa bụrụ onye na-agba mbọ rinne wee nwee ike n'aka ọjị na akụ mkpụrụ akwụkwọ dị iche nke bụ na arọ kwụlụ arọ na oge a na-eweta ife ubi ịbịa n'ọbịa egwu na adị imekwa na ọbụ sọsọ ya na anya bụ ife akpakwụlụ akpa ife m ọ kụchasị n'ubi ọ na-eweta egwu na mana ofu ife lụrụ ya bụ na o kwere anụ nwanyị o kwere egote egwu edebe n'ụlọ o kwere enugbu ọkụkọ ibie na-enu efi o a na-asọ ife a ka o mekata ndị mmadụ a na-akụ ya ọnụ anọkọta akpọ ya ntị ajọ okwu na ebe ọ ga-anọ wee ka ya ije mbọsị ịnụbalụ ada ọgbọghị na ebe akwụ ivele ga-anọ wee menyu ya anya nya na onwe ya da jovas anọkọtazia ndị ọgbọ wee na-akpụ ya o jide onye gị mmadụ akpọ ya nya bụ ife ya na onwe o nwere ife ọ na-eme ya nwa zakwa anụva na akpụkpọ ada agba azụ bi na mmiri nke ọkụ na-agbụ ya ife o ji wee na-agwa vavụ na ya na onwe echekwubeghị na akụ ya ife niile ya nwe ani ele leta ku ego no nwe rive ge mi e
fe wa ba na me o di ka de me
ana o ma si no buru to ki ni si wa ni elu
je wa ba
Odogunalenundele nekwe madabu namundele benani tene chechundele nanne mamu amu wangulo tuve munimi pandele nanne mamu amu wangulo tuve munimi pandele woke mafanya ndele mwanyi mafanya ndele odogunalenu biko badabu mundele benani tene chechimundele odogunalenu
Welusi of Mbosse, Cavano, you
see.
A boss whom we could look at you when I'm
never meant to call the Cademan.
We could look at Webber Loss or Webber Seven Alu and Mare.
No,
what can see I ever? Ball of Afam, Uber Bokuna, but what you go on your Boku Baba? And even we could look at your Boku one of them. Ndi ani ne wewe loss awe gabe ba fu.
Na
ka fa luzi. Wewe blu nam. Ife ba lo ko ndem ma. Ken ti aju ko afa du mo fu. O me anu. O ji we na anyi isi.
Ife wa ba ne me o de ka de me.
Akwe anu ni ne. Jie oba jie ni ne. Vancha su ba ka ku su cha 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 si o ku su avancha ka ku. Yaka ona tazia wefu ya wewe lo Ulu unye Tie nani sini ama adendo wefu ya nina Umu unye jidie Sia nyega adendo wefu ya Sia na upra kwana sasa yeko wakuba nije Andi ife diotu ame Ezi oku ezi oku Umu endi wakuba nyani ife Manu furu kasa watasilive vufodo Fodo mwe numu wako Fodo mwe lo unye Yes, like I was or did
about. If I'm a little
bit, I'm a little bit. I'm a little bit.
I'm
a little bit. I'm a
little
bit. I'm a little bit. I'm a little Nenetezianya, vedi kwa kasosi ya nakwa ya
diwa
Onyaku luzi ofu mbosi
Ije wa kumbembe
Ndi anechie Ndi nasi afu nezu zike Ula bluva Uweche loto Jenebe mwani yo kenyana
Menubefi
Sieba chilo vudo wejebe ni mofia Jebo kuto kofia anadaba nampu
Ife wa bane
Ofia bu ofia na tufu mu ajifu ge bu na beva Ofia bebe ndi beva na tufu Ai valu di jije Ba ka ba na achu aga ba na emive m Asi na achu azu nogo Ba ka na edebe fani Ya no nwe weje be na ofia maka nu chie bu na eje ni me ya bu ofia Tupu mmadu ga cho te be nyasi I get messy going with that chuck in one
way.
If I'm ever not yet, no food from Pussy CD ever. Chocatuzo gets in your bush chocolate chocolate offer. When is young and happy? We so lucky, Missy CD ever, where you go to see ya. I can only kiss you where you go, I can only
see
our group Well, do Jinaka, when a Kenyan arm, and I could see so good you were. Now, watch your woman. Bobo sisi we see ba we rekalo we da dan uju die ba we da kan ni te
ife wa ba
ne me nanu ene je na mro no mekata mekata no me mekata ka madu no le ba fo ofu nu we no ni me nya buju we ra
odoguna le nu ndele na kwa madabuna ndele benno ni tene cheluchi nanna mamomo mangulo tuwe munimigba nanna mamomo mangulo tuwe munimigba moke mafu anya ndele mwanyi mafu anya odoguna le nu odoguna le nu biko badabuna ndele benno ni tene cheluchi ndele odoguna le nu ndele
Ona rabu nye bo saji fe. kapozi anya wee naba maka ba na ana bu ndi na echi nwanne nwoke bu era pukuru o si ana baba
ije
wa mbe nya foto ya ka chi fozi ya lo toto mbasi ya we kpo nwanne nwoke ije nya ga esi ru jugbo akwa onye nu esi ndo nwanne jugbo eze kale na ro na bo Bosia, Bunny, Babambo, 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 Major Raziaka, Sister Javalia, and wine. Fell to our mountain wine. Took away a beer and wine. Fell to a corner catapult, Lofum Bossy. Send the Bavani Aggie, Chiosa. Nke ka nke bụ na ọ bịaziri gotebe mgbe ewu ma elu n'ụlọ solo ụmụaka ibi ụmụ ikolobịa ibi eme ebe niile a na-eme na-ewe ete na-emepụ aka ọ takwụbarazi maka asị na-agbasapụ aka ife ga-abata afọ n'ụzọ ga esi wee bata eluzie mbọsị o chili nya bụ ọzọ chisie ọzọ ọ ga-eli n'afọ ọzọ asị akede afọ ọzọ ya ọsị na afọ ọzọ ya bụ ekwom nwa ngwụlọ ekwo nwa ngwụlọ na-aza gị nke luka nwa ngwụlọ si wee bata n'ibe niile ebe a na-eme eli oge bọsị a ka o meghezila ọnụ wee kọlụ vive nya afọ n'ime ọfịa
odogwu na-ali enu ndele
ndị nwa mbụ onye na-eche na ụbọchị amarozi wee bụrụ na ọ ma dị natazili ya mma lụtakwa na nke igwala ọgba afanya gbagharị ya afa ndụ ya gba na nke uto na onye dị ndụ ga-eto uto nke bụ onye ka dị ndụ akalụkwa n'ụbọchị achị eji maka na anụ ọka fọkwara n'isi efi
odogwu na-ali enu ndele odogwu na-ali enu ndele n'ekwe mada bụ na m ndele ebe nọ n'ite na-eche chi ndele na nne m amụ amụ nwa ngwụlọ tụfu emu n'ime ịkpa ndele na nne m amụ amụ nwa ngwụlọ tụfu emu n'ime ịkpa ndele nwoke ma afọ anya ndele nwaanyị ma afọ anya ndele odogwu na-ali enu odogwu na-ali enu biko badagwu mụ ndele ebe nọ n'ite na-eche chi ndele odogwu na-ali enu nne.